yande joyi no jabbori mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde nani ko e habaruji dim jande hitande hikka nder region mo difa ciagal kipite ko to endang mi garando mum yowande to mun hecci kenya no ga e jego leru juin wadi bonanda le departement on enda mo buza lumo befi ko watte hitande nder leru suma hikka do lumo ngon wadama nonni ko darto fille balde sappo koriido har fille ko darto suma yere iyamul leli woni juule juudde gatte den enan kany won ko gatte yeter me pindo hande studio kala kore jam woni e modon har fille ko darto jande der region enda mo difa nene ne kadu direction na bien du sarusi mawdo kaw jido le koliji dun don woni ko fawarje re andi boko haram tiagal hippitake no kuje godon dun waddi ko le koliji di egginama gam batte faadi kebadi gollan himbe ben endan le kuli chapande joyi jene woni ko eggina wadi golla mu hitande hikka gongu muhammad antani o yewtide mbeteedo hasan manzo hasan hamza directeur kawjir jande to enda region enda modifa
pratiquement ce je colle en fini le programme
le kuli futi mini dimma jande mu haaja jangede on bo so tam minke majala gan ton non suka ben ke bay gadi tewteeru mu endere wakati biado du wadi wato sappo e tati yaade sappo e jeɗɗi lewru juin min cottini du Allah e kippitaki gaɗaki nder nokkuje ɗen du waɗama laso e lewru juin nder difa e tumur sukaɓe ɓen fuu illa tawnoɓe nder difa e tumur illa tokkoyɓe saroɓe mu mpri gari gaɗi tewtewru du tewtewru maɓɓe e waɗanu nder reedu leydi fuu no potu
o wani mawɗo kawjiɗo fila ko darto jande ton enɗan nder région enɗan mo difa suudugom saami kandu dow himɓe fa sukaɓe tato maayi e nder majjum ɗum du konɗan waɗana caggal ƴuwonde toɓɓude waɗi millimétre ji capanɗe jeego e joyi ton enɗan le wuuro wiyetengo angual dagna wona le commune allakay allakay du konɗan région enɗan mo tawa non enɗan ɗum waɗi ko fandeni préfet mo bouza mbiteɗo ila sanusi o haalani min wiide ke hono ton enɗan ni wakkati ko ɗum waɗi caggal muɗum ɓooyayi ko fawade jondu konɗan gouverneur région enɗan mo tawa immini jahangal gam batte yaade yuwa ko waɗi ton enɗan rahilata sumana haaldi e makko kandu e téléphone
garuwal gom saami sukaɓe tato ɓe duuɓi sappo ɗiɗi maayi no keɓirmi habaru on noddumi gouverneur kalanmi ɗum amma nder wakkati on laawol wala to neɗɗo tokkira ko yahat na ko har yamde sappo e ɗiɗi yaade yamde go'o ñalowma ko o heɓi o yehi ton min du ummimi jaadumi he himɓe am min fuu min jehi gam hinnoyde saaroɓe mayɓe ɓen gouverneur heɓi ko hokkiɓe gam walludeɓe ɓe cingo suudu maɓɓe nder batumare nde himɓe wuuro gon hokkiɓe ɓe keɓi du huune fuu ko ɓe kaajagal ñiɓitaade garuwal maɓɓe ɓe keɓi du kolte
no woodi bonnando gon ko ƴaari suudu saamunu du
no woodi garuuje ɗe jooni ndiyam no tawa nder mum'en nde ni ɗam wurtinaaka iɗe mbaawi saamude amma mi ƴami himɓe wuurogon nannga ɗam wurtine nder majje ngam no woodi himɓe heeriiɓe uddi laawol majje
o wonno préfet mo leydi bouza wakkati mum hono rahilata sumane yewdi e makko dow téléphone aadiji fedde leyɗe duniyaɗo eteno nations unis do filla duniya heɓa ya yeeso ɗum du konɗani laabi cuɓanoɗi gam batte yaade duuɓi naɗiɗe sappo e joyi tawi gasi ko wiyete OMD bako tawa gollal ngal gasi dayi nenene ka oni o endan filake kase laabi kesi goɗɗi gam yaade wallitoyde kulle ɗen endan ɗe du inditama ODD ɗum du konna golle mum fuɗɗama yara du konna fa duuɓi naɗiɗi capanɗe tati ɗum waddini ko fawar jo min jewdi mbiyeteɗo Ousmane Dambadji laati neɗɗo no enɗa anduɗo santo filla ko darto hono jingonoɓe suudu baba no o haalanan en to filla majju
c'est un programme de développement
sigila gadduɗo bayle mo duuɓi sappo e joynon to min mi jetta ɗo yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati no wurtirte talkur no woodi sigila kiɗɗo biyeteɗo OMD duɓɓinaɗo dow duuɓi sappo e joyi eton ngol min gaɗingol hollimin bawɗe ɗo woni leydi ndin wattayi fa sigila on jaɓe fa majjere waɗande nden fondite leyɗe suudu duniyaru e kawrital mum tawi kake gatti sigila keso gaddo bayle ko waɗi no yiɗa ɗo yaade duuɓi ujunaji aji ɗiɗi e capanɗe tati sarɗiji laabi joƴƴinaɗi ɗin bayle duniyaru dow fuu taɓintinde yaadu yeeso kam woni laabi sappo e jeeɗiɗi joƴƴinaɗi amma ɓurɗi suulude min kam woni filla ndiyam lobban jarteɗam e ñawtigu e jandi
o wonno Ousmane Dambadji nene kaalaɗo filla ko darto jingonoɓe suudu baba société civile nyalaade seeda heedi en e julde suumay nden hande nena luube meden kewde gortode jawle wono sonne dum du kondan ciede mudum jeñi jeñol mangol sanne dum waddi ko bandi min jalla marema kenda o yesu bako ndan luumo e tegnou vous marché en gallu nyamay o yewti betal ali nyandu koko latir ciotono en dan gortode jawle nen ko wiimo
prix de pantade varie de
ciede jawle jondo keme jeetati yaade ujunere non
gandume wadi gidon jinanda
gammi anda jango ma jemma julde no dum la toroyto de goji gom ciede denno beydo wakati gomdo ciede denno buito de jawle gotode uti balde no bitido de kam jegon yaade keme jeedino balde tatini warde joni gortode no ciedi gam ide burde mangu ada wa werde gortugal buudi keme tati e buudi keme jeetati
dume himbe buri yidugo nyande julde jawle na gertode
nimbe jawle buri yidde dina gortode nyande julde
il préfère les pantades que les poulets
o wonno ali nyandune ne chonnowo jawle gortode na nouveau marché ko yewtere makko kon makko e jalla mariama kenda lumo befi ngade tengo hitande fu ndar lewru sumay hikkatu kono lumo ngena ngo singam den stada o den nanni mawdo mo gallu nyemen nene ne kulle kewde ngadda no chonne don enda juude e ndar leede Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Chad, e faande leydi meden Niger do endan. Fawar jondu konda ni en rahilatu sumana bandimin yehi yoy luube de endan yehi yoy luumo besgo endan do endan stad nan yewtande o waddanimi.
Urdu weldi tabbi titto neddo wakkati wari to befi o. To neddo yawti sonnobe urdi be to dari fu kadule ni woni no bila. Gude en, baze en, ankay kanni non niya. Rewbe no gidi kadule de sanne ibe biya ko dum nyogi kesino. Debbo gom wari so dande innum koltal julde. E gide makko ko yirnam no wodi der choggu majje sanne.
Mingara na sodande inni min kolte julde. No buri soda gude yara to telajo. No wada yaha e no warta. No hojan wakkati. Amma de nitto wari do enda kolte ko nyota bila dum no sodan nino chadaki du
e gido rewbe warbe sunnude kaddule bani ko cede gala der leedi sanne rewbe nyemeno e garki eno cioda kaddule de debbo biyetedo blandin yuwana leedi togo o wi'i ko luma ko gu seni yettore alla gam omo he sunnude
Je vends les prêts à porter. Was.
Mi do sonna kolte ko nyota bila. Ko wakasije rewbe e sukabe. Mi den godi ko sukabe ko rewbe mawbe e nayebe. Si kesono. Mo min gadi himbe funu gidi. Min kocciana gude tati. Min gada complet goto. Kolte dutude den. Min noddirta grande mère. Hano ko data kolte sukabe ben. Min godi nangube suka lebbi jeego yaadi duubi sappo e jeetati. Si latido kede mun no faldi burde lumo. Woɓɓe no duwo to woddi kan woni sokitotoɓe jehanu chonnowa.
Ba veni payer pour aller revendre.
Blandin o warana gam lumo gotan. Nyande fugo nyamidi o hotan wuro. Wala fuko o daroto o doma. E gida mako ko burna wude mo woni cede jobantede tendeje de duudi sanne. O wi du ko warbe lumo go fu no gidi cede de buute mo wuri mo Allah yari.
Na wantiri chagal de yewterne min ngada nam filla ko darta habar latol balne leedi men Niger pelle burtude den endan kenyande akko kana kanyum woni ko yey hawre e tagour ton endan. Be piena balodo kanto en arlit nenna ko kanado kam won ko waawi taguro en sabu watti nayi taguro watta ba gotel piol latol balgol ko hanno wad ila ase jabbiido ono amma e ginama alle tawama hon latol balbe ger mabbe hono yahayto en arlit wakati mudum sey mi we jokkay pote sedda kala fadde men yottade yewtere men pindino gomi gaddandi on hande studio kalangu
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
Der gallu nyemay do radio amfani
lambaji hembere fm
agades do radio nomad
lambaji hembere go'o e tobere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go'o fm
difa do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
Lambaji chapande jena e joy tobere go'o FM.
Tilaberi do radio Tebonse.
Lambaji chapande jena e jeddi tobere joy FM.
Maradi do radio Garkua.
Lambaji hembere jeddi FM.
Tawa do radio Tambara.
Lambaji hembere jeddi FM.
Zender do radio Shukura.
Lambaji hembere joy FM.
Studio Kalangu.
Nawon tiri eden andini wakati mo gonde o hande en nati ele nyalaade sappo cakitorde lewru sumayeru jamma fu julbe alla en mbala no nafa nafile o wiete qiyamul layl dum wonno juule juude won ko watte lewru tat lewru jinay ɗum ndu kondan ni gam batte farjo ndu tewtude e lanɗo subhanahu wa taala hono ɓurtel ko woɗi sanne. Ɗum ndu kondan wonno ko fawar jom ɓurnaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri alislam allah en gaɗa e le lewru sumayeru ndu endam. Bandimi mbiyeteɗo Mohamed Mamman gontoende maradi kandu yeehi yowi noyi wono qiyamu leyni wono waɗa waddine e yewtere nde ɗo nde bandiraɓe meɗen firtini e fulfulde sikketino on nano nde ɗo yewtere.
Yamde sappo e ɗiɗi jemma no jacci set alsilameɓe ɓe tawa nder julirde wonde no dara ano suudu mayɓe ndu maradi. Ɓe curri julde wakkati yamde tati jemma nde wala fuu powtiri. Muñude tan watta ko alsilameɓe ɓen keɓa julde nde. Modibbo biyeteɗo Mamman Lawali Garba kanko woni no julnaɓe. To makko o ñemmintana nilaɗo e tewdude ya famu e to lamɗo subhanahu wa taala.
Alhamdulillah.
Yettore Allah, eɗen tawa hande nder balɗe sappo cakitiɗe wurɗe darya to Allah. Jamma Laylatul Qadr ɓuri jammaji moƴƴere e rahma fu. Ɗum waddi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi julɓe to ɗanu jamma o ɓe ɓurnamo gam kan e koreji mum fu ɓurni jamma o.
Yana suna ibada.
Usmane gonɗinɗo wakkati fu no julirde balɗe tati num. O hoƴi aadi julde balɗe sappo ɗe sumayere cakitittoɗe ɗen. Darade juula faalereji tati du torratamo.
Babban lokaci ne wanda ta kamata dukkan musulmi.
Wakkati tedduɗo noon to julɗo gam nder makko o wawi heɓude hakkeji makko jaafe. Ndenno e wakkati noon mo hana neɗɗo fuu acca daɗa ɗum gam du'a uji mum jaafe. Gam majum waɗi miɗen gaɗana filaji ɗi fu.
Musa e yiddemu nde fuu wawa yottinde. Ɗoyngol e tampiri haɗimo o yottina raka'aji makko sappo e tati ɗe. Ko findina o wi kam ɗume waɗi komo tikkikini e wadde tiyamu leyli o.
Mi wari waɗude nafilaji ɗi ngam mi nani no wi'e kono woɗi sanne julɗo waɗa ɗi. Nder gaɗol majji mi tefata Allah jabano kam du'a uji am. O hoynana kam ko ɓurmi hiɗude. Ko mi ɓuri hiɗude woni mi timmina jam ɓurnam an nder duniyaru ndu.
Amma Allah sangama duniya laya.
Ɗum wonno yewtere halfila ko darto nafilaji mbiyeteɗi qiyamu leyli ko alsilam Allah en gatto wakkati balɗe sappo cakitorɗe sumayere nde enɗan ko bandimi Mohamed Mamman Illuma Radi waddani e yewtere nde. Bandiraɓe meɗen ɗum wonno Ali Ñalli e Oumar Hamma wattinen ɗu e fulfulde. Eɗen jetta Diallo Mariama kennda du konɗan saabu waddi mballaga muɗum habaruji ɗi yetti on fa woɗi. Seyni mi wiya mi accidan on e Asumana Sina gam batte wadde habaruji awsankore. Assalamu aleykum mbalen to jam wali.
Studio Kalangu.
Sigilaji Studio Kalangu.
Der gallu ñamay
do radio amfani
lambaji hembre fm
agades
do radio nomade
lambaji hembre go'o e toɓɓere jeenayi fm
arlit
radio ikokan
do lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere go'o fm
difa
do radio amfani
lambaji hembre fm
doso
do radio fara
lambaji capanɗe jeenayi ɗiɗi fm
filinge
do radio muria talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere go'o fm
tilaberi
do radio tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyyi fm
maradi
do radio garkuwa
lambaji hembre jeɗɗi fm
tawa
do radio tambara
lambaji hembre jeɗɗi fm
zender
do radio shukura
lambaji hembre joyyi fm
studio kalangu.